Africa, no to keep on getting diverted. Chino, no, yomba, no, to Jafuna Gura.
Panjibalo osa, Tibali na weba to Sibira, Panjiba Keresa, Aha, Tabisobola, Tiwaba Takuteko, Yokova Tevidi Tambula, Tiwaba Tasimye. Dopo si riotteri di uliroa, parama pon champion. A tanja galare caio, se si kenda quecula, o batonja galare caio.
O in un patecamo consistenza con cioccola, ne va tanti cotti birifinga, guarda poeva ti. O in un patecamo consistenza, ne ho musaggianazo buca, na ho un cugue chitiwa, na ho avanti chitiwa. Awa yimbi mwena mwino kuyigawo eyo karakita ye ya superstar
jibuba na jibugenda tili asubula kuimira mkube ya jobo ugenda niwe chibange chirote chobo uja kubamu Uganda obanga kuya gala kusigala kusavinga mkwanga lemila kwa muganda wangi na yela tewegula trake ya kavi sigala ngajo ya kavi gwe yimba bantubaja saboyo DJ nyimba zo sigala muleni yo gwe guba chiloto cho tosawala sanyu sabuli omu kuba toli sente manya jembu dewo na lugendo chiku roliko kuba plani zo guwe tekekele yo feature yo okole dabula mbonga bulicho ya galo chetu sako
ama bon champion atanja galare kayo sisi kenda kwekula baton jagalare kayo ama bon champion baton jagalare kayo sisi kenda kwekula baton jagalare kayo.
Nakatandika nali mwana nga smilinga nga buli omu anefunira nti nga ntyokuba avoidinga nga nebuuza naddawani wembanga ndi mukuluzinga naye bwe nkuzeemu ebintu bitandisa okuchenginga emikwano mingi mu bulamu kitandisa okuvanishinga oluusi ntula n'endowoozo oba Katonda ampanishinga bulamu bugwerera mpuliranga mperushinga mwana nsaza ebiwonvu n'emigga okutuuka wano wendi situseewo nzeka nina abanyambyeko bampaniriddenga tikwa omuntu omu mwana tasobola na kuntiisa osobola okunyeenya naye tasobola kunsuula nze ndi muwanguzi nabwo nteekako embeera njasigala nga ndi muwanguzi era mu buli mbeera ama bon champion leero n'enkeera nkimanyi kikusiiwa era tasobola na kukyebeera fa ku mudaala gwo oba oli atunda matooke tunda nnyaanya zo anti engalo zino oziraba tezenkana negozadde mwana kubira engoma n'ozina totugubala tunyigira neibawo ebyo byafuna tewegula ku buli omu anti mbo yagala mufaanana beera mu mativu bladi n'ekyo ky'ofuna waka gw'oteekamu the results z'ofuna toyamba lwa kamera bladi yamba lwa mpeera omutonzi tumwebaza kuba ffenna yatugabirira tumubuulira ebizibu byaffe n'abiwulira kyova olabanga Ricky mwana sigenda kwegula ama bon champion atanjagala alekayo
ama bon champion
atanjagala alekayo
sisigenda kwegula kuba tonjagala alekayo
me ama bon champion never retreat never surrender champion. You are a bon champion, never retreat, never surrender champion.
Level.